Zokale ixesha sagqitha napha kwi-EBMQ sabe kanti siyamdlalela ingoma isithi unabantu bakho Thixo. Icelwa ngubabala kwaBhorhwana kwela cala laseMontclair, I think. All right, nkosi kakhulu, siyabulela ngapha. Yasijonge ngapha into yokubana ngaba kuthiwa nina. Okay, wini mahlaba besithe sabe kanti singena ngaye apha isithi minwana phezulu becelwa kungazibini ke kwela cala laseWittlesea. Masijonge ngapha into yokubana ngaba kuthiwa nina. Okay, phambi kokuba kube kanti sihlabele mgama, masiqinisekise ke mpulaphula into yokubana ngaba siyokhangela oladliwanondlebe lethu besithe sabe kanti hlala kuloo ndawo ungayindawo, ngoba thina siza kuba nalo apha enkqubeni kwakunye nondwendwe lethu elisuka phaa ku-foot and mouth disease phaa kule kwi-Department of Agriculture. Sathu sibe kanti liyasicacisela ngosuku lwanamhlanje into yokubana ngaba basiphathele ntoni nabona nanjengoko sibazo kokuba ngabantu abasixhobisayo nabasifundisayo besonwabisa ke kwananjalo ngazo zonke izinto ezithi zibe kanti ziyenzeka malunga nale foot and mouth disease ethi be kanti ixhaphakile. Kodwa ke ukumkhangela sawuqinisekisa into yokubana ngaba sihamba ngengomenmend kakhulu naye the yabe kanti icelwa phaa ngomnye wabaphulaphuli bethu. Masimjonge kuze kube kanti sikwazi ukuvakalisa kokuba yeyiphi le ngoma ayicela. Hayi msasazi, ndicela ingoma kaJumbo ethi Ndithembe Wena, uthi ke na ke uselowa lo mphulaphuli ucele le ngoma. Ukhangela into lethu masihambe phasiye ngaye uJumbo kanyangiwe sithi ke na ke Ngithembe Wena, ukuyomkhangela undwendwe lethu. Plus bona le FM besichilo sathi sihlangabezana undwendwe lethu ngengoma kaJumbo esithi Gena ke Ngithembe Wena. Wasithatha wasibeka phakathi kwemizuzu sathi ngamashumi amabini anesihlanu phambi kokuba kubethe insimbi yokuqala enqayini. Besichilo ke sathi sakusondezela undwendwe lethu elithi libe kanti lizosixhobisa, lizosifundisa ngazo zonke inkalo bezama ngandlela zonke kokuba kube kanti sihlale sivundlile ke siluluntu emnxebeni. Ndinayo umnumzana uyandisa kaSithandathu. Masikubulise tata, sikwamkele enqubeni, kunjani ngosuku lwanamhlanje?
Ngiyaphileka futhi ngethemba, ngiyaphileka kuwe nakubaphulaphula.
Kuhle tata, enkosi akhondo. Siyalibulela ke tata nokuba kube kanti usiboleke ixesha lakho nanjengoku ungumntu oxakekileyo, kodwa ke namhlanje usenzele olu suku ukuba sawuncokola sonke. Inkosi kakhulu. Inkosi tata, siyabulela. Kwiveke pheleleyo ke besinalo kundwendwe lethu besincokola ngemicimbi endiqondwa into yokubana ngaba nomphulaphula ekhaya uyadinga kokuba makayazi. Kodwa ke ndawuqinisekisa okanye ndawucela ngakwela kwicala kokuba kube kanti sibinako ukube ngathi sibuyele umva kancikana sisenzela ke umphulaphuli othe abe kanti khangabekho kwiveke pheleleyo akayazi kokuba besixhobisana sifundisana ngezinto ezizimila kunjani nam. Ndicela ke usichazele ngokufutshane yintoni isifo sochwane kwakunye nenyebethu, kwaye kutheni kwinkxalabo enkulu kangaka nje kwimfuyo nakumafama kunye noqoqosho lwephondo lentshona koloni?
Isifo sochwane bethu isifo apha esibangwa yintsholongwane, esi sifo sithi sichaphazele izilwanyana ingakumbi inkomo, ibhokhwe, igusha nehagu.
Okay.
Esithi sifo esithi sikhalise kakhulu ngoba sibanye futhi elini kuqoqosho ngendlela yokuba lithi liphazamise iinkonzo zefama.
Okay.
Abantu abafama zibhaqe eluza izigidi ngezigidi zerandi, abasebenzi befama baphulukane nemisebenzi. So sisifo esithi sibe nefutheni likakhulu kuqoqosho.
Yeah. So akuthengiseki uba ndikuva kakuhle Mr. Standard ukuba wonke ubani unexhala lokuba angathengisi ezi zilwanyana mhlawumbi ezithe zabe kanti ziyachaphazeleka sesifo se-foot and mouth?
Injalo bhuti, akuthengiseki. Kwaye nathi ke sibongozi kakhulu abantu mabathi xha apha ekuthengiseni. Kwaye umzekelo, sithethe umzekelo namafama athi avelise ubisi umzekelo ifama yawo bathi nezimali ngombisi ngokunye bayisa sibokhathe safika abasakwazi ukukhupha ulabisi lenekade belikhupha so baye bamethekale kakhulu so kuye nenzima kangaka
imbi kakhulu kodwa ke nina njengoko siyazo kokubani ngasemoyeni nina nizama ngandlela zonke ukukhosela kodwa ke mhlambi okwalomzuzu singathi sibe kanti ungasinika amagqaba ntshintshi ngemeko ekhoyo ngoku kwale foot and mouth disease kwiphondo nje kunye nento ibisenziwa lisebe elilezolimo kweliphondo lentshona koloni ukunqanda ukuqhambuka kwesifo
esifo sasazi sibe bunyenwa njengoba sasikhe saqala ke kunyaka ophelele holder
kunofebruwari
sazosibhaka ephani sansebenzela ke unyenwa uyokufika kwindawo ezifana noKhayelitsha so isebe ngoku lenza amatile ngamatile aliqela umzekelo kwindawo sendizibalile sesifikile sakwazi ukuthintela kwezinkomo ezingekachaphazeleki sathi masithintele zonke izilwanyana ezifa njengoba sithe ndithetha nalo siyaqhubekeka siqinisekise uba siyathintela kwaye ke sikwasebenzisana ke namapolisa esixeko sibusekapha i-roadblocks lalithi uba xa umntu utransporta izilwanyana abe khona amapolisa azokwazi ukumisa kwindawo ezithile sikwasebenzisana ke nogqirha babuqala nabo ukuthi badlale indima bancedisane nathi ekuthini bazame nabo ukuba bathintele kwifama abasebenza kuyo so i-department isebe liphezu kwaloo nto
ngeli xesha bebenithintela nizama ukuzitofa ezi zilwanyana mhlekazi wam ingaba amafama ngokokubona kwakho like ebephuma ngobuninzi bawo ekubonakaliseni into yokubana ngaba eneneni nasenyanisweni ndingatsho ndithi baxhelekile ngokwasemphefumleni emva kokuqhambuka kwesifo benixakeka imihla nezolo ngeli xesha benithintela
amafama ngisazi asebenzene nathi kakhulu kwaye sinathi besinoma indlela imiphuma ngabe iphuma ngobuninzi ngoba kaloku abanye bayaphangela kodwa bebesithi xa sizawufika ngalo mini bazama umisa yonke into abayenzayo bazama uqinisekisa uba bayancedisa so amafama ebesebenzisana nathi kakhulu ngenye ixesha ukuthola ukuthi bayazana nosamafama womi uba singabantu abangabazama ukukwazisana xa sayaleza uba sizofika bazama uba umyalezo bawuspreade ezimathi ezibeyikhele so amafama ebesebenzisana nathi kakhulu ekuncedisaneni kwezi sifo kwaye nangoku sesabulela uba besebenzisana nathi
Alright inhle isolungekile kanjalo ke mhlekazi wami yona into esithi sibe kanti siyayikhuthaza thina sikhuthaza ubumbano umanyano kwakunye nensebenziswano xa kukho izinto ezikumila kunje baba kanti kabantu bayakwazi ukubambisana kwelo sebe okanye kwelo qumrhu mhlamba bathi babe kanti babandakanye kakhulu right emncebeni mphulaphula ekhaya ungayindawo nje wethu inkqubo cela ingoma ndikudlalele nosiphamandla kaSimelane sinalundwendwe lethu emncebeni umnemzana uyandisa kastandard usincokola naye ke malunga nesifo sithe sabe kanti siyaqhambuka foot and mouth disease kodwa makosayizo nyango kwiphondo entshona koloni yaqinisekisa into yokubana ngabachophe ezithendeni bayasinyanga ukuze singanwenwi nangakumbi kuba kaloku sichaphazela imisebenzi yabantu sichaphazela uqoqosho lwephondo lentshona koloni ngokubanzi lichaphazela nokufa kwezilwanyana ngendlela nje engena losini imizuzu yam ngoku 19 phambi kokuba kube kanti kubethe insimbi yokuqala kodwa ke sisahlabela mgama nodliwano ndlebe lethu abemi beliphondo mhlawumbi ke maningathi iphondo nje lentshona koloni kuphela banokulufumana phi uhlaziyo lwamva nje lwale foot and mouth disease kunye nesikhokelo kwaye ke abanokuhlala njani benolwazi nanjengoko le meko yimeko ethibe kanti iyaqhubeka Mr. Standard?
Sinekhasi lethu iwebsite yethu ekuthiwa yielsinbeck.com xa uyapha kugoogle ufike usearche www.elsinbeck.com into endithandayo ke la website iye ibe nendawo ekuthiwa yi-foot and mouth dashboard i-foot and mouth dashboard iyaveza ukuba sitofe kangakanani kwaye ine-information eninzi kakhulu umzekelo ukuba zeziphi iindawo ezichaphazelekileyo ithini indaba ye-vaccination kumanxa siphi nogonyo so xa usiyapha ku-elsinbeck.com siyakwazi ukufumana phaya ulwazi babahlale benolwazi nangemeko isifo sinengayo.
Ya, noko ndiqinisekile into yokubana ngaba wonke ubani ofuna ulwazi nomzana osithandathu unalo ilungelo lokungena pha, mhlawumbi akukho restrictions ezathi umntu azazifumana kuthiwe hayi kufunwa nje amafama kuphela, bhalisa izinto zakho ezithilethile. Ndicinga uba wonke umntu unayo i-access yongena.
Webhuti, wonke umntu une-access, akho nto ibhalisayo, akho nto izawuthi ifuna ii-details zakho. Wonke umntu une-access, uyakwazi ungena phaya ufumane ne-information phaya. Nokuba umzekelo xa ungumntu o-transport izilwanyana uhambe uyofumana phaya i-information bakwenzeka ntoni ngebedibethe ne-transportation, uyakwazi nokufumana ke ii-contacts zezo. Umzekelo ndithi sine-offices, ngebeselisele sine-offices zezibekho kwiindawo ngeendawo, umzekelo ezinye zizabakho kumamasipiri. Uyakwazi ukufumana pha ngubani uyigosa eli-responsible for le ndawo kuyo wena.
Okay, all right. Ayi inhle isulungekile kakuhle. Kwayimekwe niqondibinto yokubana ngabe ibalulekile nabaphulaphula ekhaya bekufanele kokuba kube kanti bayayazi. Bakho abantu abasacebayo ukuba ngamafama, bakhona basele bengamafama mhlawumbi abadinga ukuzazi zonke ezimeko ukuze bakwazi ukuhlangabezana nayo nonke nje imicelimngeni ethi ebe kanti ikhona. Mhlekazi wami, uyawufumaniseka into yokubana ngaba ke singabantu siyathetha, kwaye ke sithetha nje sinawo amaxesha wokuspreada into. Ufumaniseka into yokubana ngaba bekungafanelekanga okanye ke mhlawumbi zindaba ezingeyonyani. Ndiyafuna ukwazi okokuba ngakwelakho icala okanye ngakweleni icala nilisebe, kutheni kubalulekile ukuthembela kulwazi oluqinisekisiweyo oluza norhulumente. Kunamarhe okanye iintekelelo ezithi zike kanti zezamajelo endaba ezingachanekanga, ezithi zibe kanti ziyacholacholeka apha ebudeni bendlela. Kodwa ke ndicela undibambele kanjalo ubundinambithela lo mbuzo wam, ngoba ndijolise pha ezintengisweni ngoku. Sawuthatha nje iseconds nje zibe mbalwa, sidengise xa sibuya ukwazi ukundiphendulela lo mbuzo endithi ndibe kanti ndiyawubuza. Uvakele kodwa nombuzo mnumzana?
Uvakele.
Ndicela undibambele nje ngolo hlobo ukuze kube kanti thina sikwazi ukuqhawulisa nje apha iintengiso zalapha ekhaya. Xa sibuya ezintengisweni sibe kanti sihlabela mgama mphulaphula sandula ukungena sithetha namafama wethu okanye sixhobisa wonke ubani okweliphondo lentshona koloni malunga nesifo esithe sabe kanti siyaqhambuka sihlasela kanobomi izilwanyane, foot and mouth disease, esithe sibe kanti bakhona umhlekazi ostandard kwela cala ayaqinisekisa into yokubana ngaba bayasithintela ukuze singanweni noqoqosho lihlale kwinto ethi ibe kanti liyamimitheka kungathiwa liyaqhwalela ngenxa yesi sifo. Kwalo mzuzu kwale xesha thina masifake imali ekhaya, xa sibuya ezimalini sibe kanti sihlabela mgama.
Olu lwazi lwezithuthi niluphathelwe ngurhulumente wentshona koloni. Olu lwazi lwezithuthi niluphathelwe ngurhulumente wentshona koloni. Molweni Gqeberha, eNew Brighton, eZwide location nasePassons Hill, izibonele FM itsho kamnandi kwiDStv channel 841.
Nanje ngoko nelidengiso zethu zisitsho into yokubana ngaba olu lwazi oluphathelwe ngokukhethekile ngurhulumente wephondo lentshona koloni sikhuthaza ngandlela zonke, kwaye sixhobisa sifundisa sizazisa wonke ubani okokuba imeko ezikumela kunje makazilumkele. Mhlekazi wam, ngaphandle nje kokuphozisa amaseko, mandikunike uyitshayisa qhuma ngalo mbuzo ngasentlebe sithe sabe kanti siwubuzile.
Oh, okay. But ukubaluleka kolwazi oluqinisekileyo abantu bangalandeli amarhe, lanto yokulandela amarhe iye ibe nefuthe kakhulu,
because
yenza uloyiko kuluntu and ikwakhokhelela kwizigqibo ezingachanekanga. Umzekelo nje ukuba silisele sisitsho ukuba makubekho indlela esemthethweni yokuhambisa izilwanyana, abantu xa benoloyiko bazawuphela behambisa izilwanyana ngendlela engekho semthethweni, kwaye ke ikwaphazamisa, iba nefuthe elibi kumanyathelo wethu wokulawula ezo sifo, ngoba abantu xa behambisa izilwanyana ngendlela engekho semthethweni loo nto isibuyisele mva kakhulu. So kubalulekile ukuba abantu bangalandeli amarhe, bamamele ulwazi usuka kurhulumente, ngoba kaloku ulwazi usuka kurhulumente lulwazi oluyenaphandwa olusuka nakoogqirha bezilwanyana ngokuthi kukho iingxelo ezisuka kwinzululwazi. So kubalulekile abantu bangalandeli amarhe, balandele ulwazi olusuka kurhulumente nakwiindawo ezibekiweyo ngurhulumente ukuba ningafumana khona ulwazi, ningalandela amarhe. Umzekelo, ngelixesha abantu ka yazi nosamase anokuhamba ngokhawulelo so lo nto ithi ba xa ikhona into ongayiqondiyo zama indawo zawuhamba uye kula fnbet.com okanye ufumane inamba yebhosa elikhutshane ngoba ngenikasha kuba ngcono xa uyibuza emntwini olapha kwarhulumente azokunika ulwazi olupheleleyo.
Ya ya ubuke wathetha into ebalulekileyo naphanga phambili wathi xa uthi ube kanti uthe chuncembe nelisebe uyofumaniseka into yokubana ngaba ngowuphi umlimi othi abe kanti ujongene nale area yakho leliphi igosa elinyanzelekileyo into yokubana ngaba malikujongele. So ukuba neza contact umane ubuza phaa kuloba zinyanisekile ezingxelweni ndithi ndibe kanti ndiyazifumana zinyanisekile ezimeko uzawuthi ube kanti uyancedakala kakhulu. Enkosi kakhulu Mr. Siyabulela ngalo ncaciso ethevetshe. Kodwa ke ngoku loluphi oluhlobo lolwazi oluhlaziwe hoqo kwiwebsite yesebe ukuqinisekisa into okubana ngaba abantu bakhutshwa be-updated ngalo lonke ixesha?
Uzawufumanisa pha kwiwebsite indawo ezichaphazelekileyo. Umzekelo laa nto yokuba amafama xa efuna ukuthenga izilwanyana okanye efuna ukuya kuloo ndawo bayaba indawo ethile nendawo ethile inebhizinisi okanjazi uba ndinezilwanyana ekhaya elitsha andikwazi kuye ndawo ethile nasendaweni ethile. So uyakwazi phaya nokufuna ubani ukuba xa sithetha nendawo ezifake under quarantine oba sithetha ukuthini zeziphi izinto abantu akumele bazithobele kwanika abantu ulwazi ngebiosecurity ukukhusela izilwanyana nokukhusela ifama yakho against izifo ezinothi zichaphazele including esizifo sibheka ngazo i-FMD and also namanyathelo amatsha umzekelo njengoba esi sifo into entsa ukuba sifika pha kweli phondo lethu. So ngenixesha urhulumente uzawuzisa ulwazi ajama nangamanyathelo ngoku esiwalandelayo siyatshintsha ngokuzidiwa ngapha ngoba sibona indlela ekuyiyo. So uye ufumane ulwazi ibumi labo njalo pha kwiwebsite FM.
Ndiyafuna ukwazi xa siyiqwela siyiqhuqhumbela odlwanondlebe lethu Mr. Standard into yokubana ngaba ayabe khona amanyathelo angqingqwa ayethe abe kanti ayathatyathwa xa kubone umfama ezithatha ezizilwanyana zakhe masithi zinkomo ezibalekise ezisakwelinye iphondo engakhanga abe kanti ufumana umyalelo otshoyo ngakwisebe lezempilo. Ngokuqinisekileyo akhona amanyathelo abekelwe bucala ukuqinisekisa okokuba abantu abenza lo mthetho unxamnye nomthetho karhulumente baye babe kanti bayohlwaya.
Sithi xa uye wahambisa izilwanyana ngendlela mnyama sithi ubritsha umthetho wethu we-Animal Disease Act. So kuthi laa nto uba ubeka izilwanyana zezinye iindawo ebungciphekweni and kwaye kwaba unefuthe lokunyeniswa eso sifo akho namanyathelo kwaye ingasi amafana benolwazi ngoba nje babenditshilo sisaqala ukuba sisebenzisana namapolisa. So amapolisa xa ekubona azakwazi ukubamba and ayakwazi ke ngokuba akubambe phantsi kwalo mthetho we-Animal Disease Act.
Yeah, all right. Mhlekazi wam, masibulele tata sibambe ngazibini ngexesha lakho enini nasenyanisweni sawubamba nebhatyini ukuqinisekisa into yokubana ngaba xa kukhona imeko ezithe zibe kanti ziyavela okanye siyayivuyela thina okokuba nimane nisiza kuthi nabantu bethu nizosinika i-update ngoba enini nasenyanisweni akho amafama kwayaxhalabile malunga ngokuqhambuka kwesi sifo. Kodwa ke siyalibulela negalelo lenu enithi nibe kanti niza nalo ngaphambili ukuzokuqinisekisa into yokubana ngaba uluntu noko luhlala livundlile ngezimeko. Enkosi kakhulu tata. Kosi kakhulu. Right. Phulaphula wesibonele FMB nguye ke umnumzana wethu umnumzana uyandisa kaStandard West sibe kanti sincokola naye kusukula namhlanje ngomcimbi woqhambuka kwe-foot and mouth disease ekweliphondo lentshona koloni. Bayalumkisa bayaxhobisa bayavundlisa ke kwananjalo ukuqinisekisa into yokubana ngaba imeko ezikumila kunje azehleli nje wonke ubani okanye ke asithi sibe kanti ziyawachaphazela amafama ngendlela nje ofumaniseka okokuba noko ayikho semthethweni okanye ayifanelekanga okokuba yenze kanjalo. Chuncembe siye ezindabeni zentsimbi yokuqala sikhangele into yokubana ngaba umphulaphula ekhaya yena ebethiwa bekanti ucela ingoma kabani na kusuku lwanamhlanje. Masikhangele ngapha i-voice note. Molweni.
Molo 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 Spa.
Hello mama.
Ndicela ingoma kaMpumi Ntsweni ethi sohlangana eGalile. Yena uthe eGalile sohlangana eGalile. Yeah!